amma fi ola silanam fi tiyo firra dorre ta tulle midalla fijira dikka chujira ni da bilena dunya karkar skennu banani bala hama turufu danda jira bakbuan moto kuma moto mota toko yorakko somalen kesi jirtu dubbatu lisa shlainite oduta nutterge tujube
Somalian ammaf bela hama ofirra itti sudan de setti garu biyettin hallishe lafata ummatishe bela wittufufu danda ajechudan gabas tokuma moto mota beksisera Somaliaf direktara sagantanya ta dunya katan Laurent Bukera kajadanit ummata miliona sadif qapti lamatu rakkina ke sajira jollen kumato batama kannen hanqina nyata haman darara majran dabalate kannen kuma ibbasadif kuma shantamataan hanqina nyatan rakkata jiru Bukera nakajadanit ummata kuma ibbator batautu nyataf bishan barbacha qe ofidi sani godanan bela daren kuma ibballa kaman bishanif margat ebicha daburran umaniru ummat ibbajawltan belerran kankai ofra ittiswan indendenyef ibe koleran duman hal rakisan akasi jiratus jarmolin gargarsa falla sakan barakumala mafqodatokko inna ummati kummi ibbila mafqumishan tamni belan duan deggir sawasa addunyan belamilana ittisudanda aniru jedu bukeran
Today we have jumped into the window of opportunity
Ardukuno carratokkot kubbennetin olbaane humni jabeessineef male akka ufirra dhowwan qofaafachin dande akka hawaasaatti humni jabeessine miil gadhaabuut jir taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsambisuu jechuun bala hagan ga'u irra nama buusa
Bukeeran raadiyo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennu itti fufuuf tokkummaan mootummoota maallaqata barbaachisa yeroo amma baatilee ja'an ittaananiif kanol doolaara miliyoona 300 nu barbaachisaa jedhu sana malee gargaarsa ummata miliyoona 2 qabxii 5 goon dhaabuuf dirqamna sun immoo ijoollee miliyoona 1 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa al-shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Laurent Bukeeraan ibsaniiru